ni babs are for real, baby. Hii ni full stop ya kitaa. Kila time napokona uko bize, unasaka do. Ninapokona brom, mina feel mwendo legendary. Hey, usilaze damu mwendo kio cha jami. Step one, step two, ndiyo mana tunatamba. Wanangata wakibana si, tunakaza mkanda. Hatubishani nao, tunawapa mda tu. Kijana jipange, usije jisahau na mikosi za dunia. Kijana jipange, usije jisahau na mikosi za dunia.
Mina like vile we unapokaza mkanda. Mina like vile we unapopiga mpini.
Chosema hao, wanapo chonga chonga bana usijejisa hao. Ebana jipe moyo we, jipe moyo we, ipo siku tutaweza. Ni wengi wamenuna, wanapo niona mini na kaza mkanda. Nina piga mpini, mina wapa hatata. Ni mengi wamesema ila, nizo baraka tunazopata. Yeah, yeah. Usiku na mchana, tunaumiza vichwa, tunakabaro. Ili kesho tuweze pata, naranana. Na wengine wamelaza damu, miadarati tundo zao kipotosha tu jamii. Popote ulipo sema no kwa zile zile drugs. Popote ulipo sema no kwa zile zile drugs.
Mina like vile we unapokaza mkanda, mina like vile we unapopiga mpini. Mina penda, mina penda, mina penda vile we unajitumaga. Mina like vile we unapokaza mkanda, mina like vile we unapopiga mpini. Mina penda, mina penda, mina penda vile we unajitumaga.
We kijana, ebu keti chini teno fikirie zaidi. Ni kitu gani kimeleta gumzo kwenye maisha yako? Go for it, step on it, Mungu yupo. Ukimuamini kile jambo ni shware, maisha ni magumu. Lakini kujikaza, I remember my father when he was alive. He never give it up, that's why I'll never give it up. Usijeje dharau, wherever you are. Chocha tunachofanya Mola ndiye anapanga. Go for it, step on it, Mungu yupo. Ukimuamini kile jambo ni shware, jipe moyo bro, maisha ni kinangana. Wasije kula gaimi ya darati weka kando. Nairobi sema no, Mombasa sema no, Kisumu sema no, Ekero sema no. Kwa zile zile drugs.
Mina like vile we unapokaza mkanda. Mina like vile we unapopiga mpini. Mina penda, mina penda, mina penda vile we unajitumaga. Mina like vile we unapokaza mkanda. Mina like vile we unapopiga mpini. Mina penda, mina penda, mina penda vile we unajitumaga.
Yeah, ni babs are for real, yo. Hii ni full stop ya kita, au sio? Ni kujituma jama. Ha, 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 ha. Yeah.
Vile we unapokaza mkanda, mina lie, mina lie.